studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe studio Tamani e oɗo saaha, yo saki moɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewdi maison de la presse la Bamako. Nden no altinere hannden yo puɗɗoɗe batu kawra leydi ndi nde ɗo Bamako ɗo ɗe wi gouvernement ko ɓadato temet taton goni dontaɓe batu o hirduɓe laamu noon mbi kawrata hen. Heddi guɓe ɗe ka kaldaɗo ana wonda e wi hoorejo plateforme no guɓe ɗe kollitino ka hani ardinede paade mue hawrude e batu o. Soldat se ndiɗo e doño goto ka keddima le masiba gaɗaɗi nokku goto ɗum woni hono yonta ɗum saaha leydi meɗen fawarde ɓaleri ndi doño goto e soldat se ɗiɗo keddike hen. Mali yammini keje noga jeegon lewru mars yitumo wuuri noga jeego ɓerde nde jama mburtudo hitan 1991 nde e wi seeɓa kilonka nde murtoɗo waddanino hono démocratie sinkaku heɓude daɗɗo. Batu kawra leydi ndi fuɗɗan noga jeɗɗi lewru mars ndu Bamako ɗo e wi gouvernement ko ɓadato heƴaɓe temed taton kawrate batu o. Kaldal ala wondano keña fa guɓe ɗe jaaɓa hawrude batu o nano hirduɓe laamu ka tittali ko gati ko so wayde hawrude hen nano hoorejo muɗum wi heɓali hon teddengal noddede batu o keɗɗana Mamadou Sama Sewu.
Kanake leydi ndi Ibrahima Boubacar Keita woni joguiɗo teddengal fuɗɗugol golleji batu o. Ɗiɗo golleji jahan fa ñande ɗiɗi lewru avril ndu. Oɗo batu tongaɗo nder tarkuru jamɓe deƴere Alger ndu latto sababu toto ndiral hakkillaji dutti allaji leydi ndi. Caggal balɗe jeɗɗi kaldal woni ko talkuru hertandu batu o huncante hoore. Wona feewi baale leydi ndi fuf goni garoɓe e oɗo batu jataɗo latade hono goto e golleji muɗi talkuru jam e deƴere ndu. Ñande aljumare nde baale herduɓe lanɓe kultiwideɓe ganda garoɓe e batu o. Sumayle Cisse horejo ɗeɗo baale holliti wiide fa yettade keñen kartal invitation batu o fuf natal e juuɗe makko. Ɓeydade ɗum fuf dun herduɓe lanɓe kulliti mette mabɓe banggal yebare himɓeji mabɓe nder landinal batu o. So banggal guɓe toje signiɓe talkuru jam e deƴere nduɓe ɓe denti wadde bataki kullitowoɓe gana garoɓe e batu o. Saabi fa yettade keñen guɓe sema e plateforme no kulliti noon mette mabɓe banggal heeƴo golle dawronaɗo oɗo batu o. Ka ɗum fuf e tawede kaldal ana wodi noon yalla kawrol ana heeɓo.
E wi hoore plateforme no fa warde keña kaldal ana wondano fa guɓe ɗe jaaɓa hawrude e batu o. E wi mabɓe du wonko hani ardinede fa faaboɓe hawrude hen. Kanko maître Harouna Touré keƴaɗo haala plateforme wonko haaldi e Amadou Adama Amadou Haydara keddena Ousmane Niali Bouli.
Nous avons déposé une déclaration au thème de la
min kolliti ko woni anniya amen sema e plateforme min kaldi min ɓami anniya pati min kawre o batu. Saabi kalandiri kokka nde boto hani waɗede nden tawa min dilaki e golleji amen tawa min lanidaki min kullitino min mbawa hawrude e makko. Min kulliti du a tawan himɓe mali fuu hanɓe hawrude hen tawan lanidaki faysi kawri hen a tawan kumanaki ɗum fa gasa. Min kullitino kalandiri e wattu mo min miili ana hawrana himɓe fuu tawa himɓe fuu lanidake illa hanke kanankoɓe mawɓe ana gondi e noddudemin ana gondi e surudemin. Miɗen miila le wattu garowo se won ana wora se min dewri ana wawi min kawra hen minen plateforme kañe sema fuu. Nden miɗen miila o batu mawɗo ndentinowo yimɓe laato ndentinowo yimɓe mo wona ngaɗo baasi hakkunde ɓiɓɓe leydi
et pas de mésentente nationale.
Hooreɓe guɓe azawaɗe ɗe no andini kawral batu o mu'en lattako. Nden no keƴaɗo muɗum haala holliti kaldal ana wonda ilno keege ka nden no tutali ko gatti ɗu ndu so wayde hawrude ni. Kanko Ilade Agu Mohamed keƴaɗo haala sema wonko haalde Mamane Baba Kunta keddana Ousmane Yali Bouli.
Sema woni ɗon tan woni wala fuu ko wayliti. Min ƴummaki dow konngol amen ko minen e plateforme min kawri dow mun hecci keñen ɗum ɗon min goni. Min gana hawroɓe ngal kawrital. Miɗe miila ana hakkille yoga yo ɗum kawrital gaɗɗowal kawral ana e hakkille yoga du ngal kawrital wattade kawral waɗa mono fuu ko woni e hakkillo mum. Minen ka e hakkillo amen yo ɗum wona kawrital gaɗɗowal kawral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi. Saabi si wiyama fa kawral waɗa yimɓe fuu ana kani hawrude hen. So yimɓe kanɓe hawrude hen kawray kawrital watta e hakkillo amen. Ɗum woni komin kolliti. Miɗen miila kabaruji ɗi fuu ndentinaka fa ngal kawrital waɗe kaltidal waɗa e hakkunde yimɓe fuu fa ngal kawrital dindinowal himɓe waɗe.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde be malɓame Facebook na Twitter ɗo studio Tamani. Masibaji kadi en gaɗi ley leydi ndi soldat se ɗiɗon kañe doño goto keddiki hen le sahal fa warde e ɓaleri leydi meɗen. Yo ɗum heeɓa heedi soldat se en kabaru muɗum martaɗo kumpa keɗɗana Mamadou Sama Sewu fa ɓeydoroɗen faamu.
Jamma asware nde woni ko bonandaji arandeji ɗi gaɗi fewde soldat saɓe gonɓe posto wuuro Almustarat goɗɗiɗo sahal gawo kiloji temedere e nogay nde dun woni gallure mawde région o. Hollitama wiide famɗi fuf soldat saɓe ɗiɗon keddike ka yama oɗo adadu ɓeydo won kolitiɓe jaati yo tatan goni iwɓe fa ha e ley wima mabbe terroriste en golli dido bonandaji be nabudi e mabbe dun mobilaji sulla sabe be e kanya dun kabordre bonandaji goddi dun ngari to poste douanier en wilsebugo ngordi do bamako hakke kiloji chapande jetti ministre denago holliti wide bandiji latike sababu douanier goto be barmi dun goddo kedjado lamu gondo tun o gondini o do kabaru o wi dun kabaru barmudo o na hulbini fasanne wakkat jun o afp holliti wide mutoji ngoni di bandiji di nawturi yottare nokku o
Mali yamini kenge noga jago leur mars nyalane noga jado ber murtere jama hitan 1991 nenno seba kilon ka kolitim ndedo murtere fabi ko no demokrasi ka ko hebdo datto nenno hagetere lamu yari yeso ka ko hewi e bangal lamu no lata ki tafen kanko Suleiman Drabo wonko Ali Ibrahim Diallo kedana Mamadou Sama Seku
sur le plan de liberté formelle
bangal kabar yubitere nde kay ko hanti wawata ga halede hen sabi yirwere hebama on don nokku kay fay so balle politique kewde nangada imadraji ko hewi na hani jewtede der yakawere hakika debe joggi ka adad de do balina hulta wide yuptere de na wodi jati bangal yuptere ndokobe ko barawji dun so ewi adad radioji e teleji kanye journa en en jan wide yirwer monde heba ma don dun jonno so ewti bangal kudde de kebal lawul de do buri fuf der kabar jogala lamu leedi mendi e kanye dun sifa yurgurgoji
amana hagetere lamu le duwon ko dewtere de docteur Abdoulaye Sall walli fi de holli nyande asoer nene le dewtere de holliti nafa eti dalaji hakkude lamu di nenno e wi makko du kana yingo e golle fu latono waltegol hakkilaji e lamu goldu fu lato le mali keddena ko haldi e madame Kamba Keita
quand on te parle de Paris de la décentralisation
hala hagitara lamu halama wana goddo yo sifatutugol yoga e bawde lamu o nokuji lamor leedindi denno dum yata tiagal famu mo fuf e meden bangal ti allahji e kasindine majji wattande hakile dedo kulle yata tiagal famu mijoji mudi yoga di ngoni andude ko woni hagitara lamu dum der demokrasie dun woni ko kabar hagitara lamu dawra idin holita witi jamarande hun tanta hore kabar mudun bangal woteji tajirol wada kay woteji ngadan der leedindi bangal dun lamor leedindi fuf yalla yimbe le kirduji amen di na mbawa kambe e koy mabbe subade kajabe mabbe ndedo dotere no hanno fewnede gilla hakke dubi nogay e nay bangal kabar kasindini gonde hen yalla lid men di na waso non hebuditi allahji joni di
arrivé en pays ne puisse arriver
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden kayto ala buri rewbe chapade jetto e sukabe hawrbe batu hokondirda hakkille do tidalaji bangal ko tren voyageur dari ko nenno yo dennangal honote balle dido nodirte sovan le ray kanye kay pour nous ndutus pabondiri yalla huntagol ka do tidal analato hon ministre margal dabaji e awgal an wonno yoro sokenjo waddani hono genaani jombe satigeji fa naba yeso hono bedugol ngure yambere mudum arandere dadundira hono kambe jombe satigeji de wadi le cercle o do tamati gabu fawarde e karoti be kebi du hono talki seda fu kany e milioji sappo monokala hono janginobe japanje don le lamu gawo o kebi famu do jande bangal de er nenda dum latike asoere de le ko cap region o wadi nyande jande mudo le badde nay ko yo do kaddo de do kabaruji kedde hedar faande yewtere ma an yeso il famin do anta do kaddo de do kabaruji kedde hedade fan wattu 9h Anden studio tamani kany e binkado FM takkondiran e golle le batu kawra leedindi do radioji mudum fu nenna pati udde radioji modon kedde hedade wattu 9h tan on joddiran kala e ko way latade e batu kawranga Sit on the money.